Logo. Opa Fambo ne maskane.
DJ Jose the man, Jose the man.
Mukama watuto ne robu de wechiro. Tuzula tuzi na ngate twali de karo. Kukuba dance, kwa sulira mu dance. Darira fast fast, kwa sura na bubwaz.
Abata ita kwa mchikiri gwe manyatabo batia. Obula musala rozi kuye janga ne tujoga.
Abekololo basuze mu whisky, abeguni basuze mu walaji, bamaseka basuze bihajat, tokana abarwasi basuze mu disk. Buli omanyi nze ne chana che, atali nanyi nze ne sisita we, waliwo kwe nalabye ne landiredi we, omulala yetise mu kamukwano gwe.
Basuze batyabe yo, ye basuze kutyabe yo. Basuze batyabe yo, ye basuze kutyabe yo.
Waliwo gwe nalabya yagala ebyokutegula, teyaguze bbiya ate nayo yayoya ebyokutegula. Yalabye demu nga nekedde nayo yokusigula, nakamata yamukubye namutabula.
Rapirapira mukama watutondera obudde bwekiro.
Basuze batyabe yo, ye basuze kutyabe yo,
basuze batyabe.